Louer et remercier soit le Seigneur pour sa grâce ce soir. Encore, avant de prier ensemble, j'aimerais lire un court passage de la parole de Dieu.
Jambo ryo mu muhanuzi Yesaya, Yesaya 36:22 ibanza. Yesaya 36:22 ibanza.
Le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel serait le lieu de mon
aravuga ati ijuru
repos.
Ni ntebe yanjye isi nayo n'intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira zuki kandi aho nzaruhukira hazaba ari ahantu
ki.
Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Turageza hano iri jambo ry'Imana ryera ry'igiciro. Hano twumvise iby'umumaro bifite agaciro, kandi icyo twifuza icyifuzo cyanjye ni uko Imana yaduha umutima uciye bugufi koko n'umutima umenetse, kuko nibyo Imana ishaka kandi nibyo yishimira. Abagendera mu bwihone bazagwa. Uwiteka areba yita ku bafite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ndikureba hano muri iki gihe cyacu
une véritable crainte pour la
parole abubaha Imana abatinye Imana ni bake. Bose bavuga ijambo ry'Imana uko baryumva, bakavuga ibyo bashaka byose ku Mana, buri wese agakora ibyo ashaka, ariko buri umwe wese azasarura ibyo yabibye. Niko Bibiliya ivuga mu Galatiya.
Tremble encore à la pensée.
Ariko haracyariho abantu bahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, kuko bazi yuko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ko rihoraho iteka ryose. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Tujye twegera Imana n'uyu mugoroba dufite guca bugufi n'umutima umenetse, turashaka guhaguruka ngo dusengere hamwe. Mana ikiranuka, tuje iwawe uko turi. Mwami, bwa mbere tubanje kugushimira kubw'ubuntu twagiriwe kugera uyu mwanya bwo kuguma hano no guteranira hano ndetse no kuyobora ibitekerezo byacu mu ijambo ryawe, tukakuzamurira ibyo dutekereza, tukaguha amashimwe no kuguhimbaza. Wowe utuye mu bwiza, wowe waremye ijuru n'isi, wowe waremye byose ubiremesheje ijambo ryawe rikomeye. Ni wowe twuburiye amaso yacu. Mwami, tuzi yuko uri ukuri kandi ukiranuka, kuko ijambo ryawe ritazashira kugera byose bisohoye, rizahoraho ukagera mu iteka ryose. Turagushimiye kuko buri sezerano ryose ari yego, ari amen. Ibyo wasezeranije urabisohoza mu isi no mu ijuru. Mwami, nubwo hano uvuga ngo ubana n'abafite umutima umenetse, turagusabye ngo duhe umutima uciye bugufi n'umutima umenetse, kugira ngo Mwami tujye duhinda umushyitsi iyo tubona, iyo dusoma ijambo ryawe. Mwami, ijambo ryawe rihore rigera mu mutima wacu turibike mu mutima turigizere turyakire nkuko ba data babikora kwitangirira mwami no mukwizera dushikame nkuko intwari zo kwizera zose zari zimeze mwami turakuramya turagusenze uze hagati yacu uyu mugoroba uduhe umugisha kandi ntaba ari twe gusa ahubwo hamwe n'ubwoko bwawe bwose n'abana bawe bose aho batataniye hose mu mahanga yose no mu byerekezo byose byo mu isi munsi y'ijuru byo mu isi munsi y'ijuru abana bawe ubagirira ubuntu uri umuganga ukomeye dushowe rwose turakwizeye turakwishingikirije tuzi ko byose uyobora neza izina ryawe rihimbazwe rishyirwe hejuru turagusabye mwami mugoroba utuvugishirize mu ijambo ryawe ryera tugushimiye ku bwa weekend tugushimiye ijambo ryawe rikomeye mwami tugushimiye ibyo twumvise byose ibyo twabanye twagendanyemo nawe byose wowe mana nzima mana y'ukuri umugisha ubwoko bwawe nongeye kubigusaba mu izina ryawe ry'igiciro rya Yesu amen 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 turicara umwami ahimbazwe kandi ashimwe ninde ushaka kuza imbere ninde ushaka guhaguruka twese twifuza kuba twicaye ariko n'ubundi ntitubura gushimira Imana guterana tukumva ijambo ryayo ndetse tukemeranya na ryo tukemeranya tukemera ijambo ndetse byaba byiza kurusha bibaye buri gihe ijambo ry'Imana ridukora ku mutima riducengera nk'aho umwami ariwe waba ari imbere yacu aritubwira aritubwiriza mu buryo butaziguye ridaciye ku ruhande ariwe ubwe uri kuritubwira mbese twa kwifata dute turamutse twumvise ibyo dusoma mu byanditswe byera tukabyumva bituruka mu kanwa ke ubwe tukaba tunamubona imbere yacu mbese na kwifata nte nawe wakwifata ute uko niko byari bikwiriye kumera umwuka w'Imana twadukwiriye guhishurirwa ijambo ry'Imana rikaba rizima rikaba mu mbaraga turi imbere y'Imana ndetse rikaducengera ndetse kubw'ubuntu bw'Imana tugahinduka ingingo z'Imana abari mu buntu bwayo turifuza guhabwa umugisha muri wikende ubwo mwene data yavugaga uko umwami yazutse ibyo turabyizera twese aho nahise nibuka ibyavuzwe na meza burana mu kibwirizwa ko mwenza burana avuga ngo umwami arashaka kuba umwami mu buzima bwawe muri wowe twese twizera ko ari umwami Imana ariko iyo aba ari Imana yawe ni umukiza ariko agomba kuba umukiza wawe akiza uburwayi ariko akwiye kuba ukiza uburwayi bwawe ni ukuvuga ibyo bikaba ibintu byawe bwite kugira ngo bishobore no kugaragara mu buzima bwacu mbese ni kangahe tujya twumva amagambo akomeye cyane kugira ngo igaragaze mu buzima bwacu. Ni kangahe twumva amagambo y'Imana akomeye cyane, tukayumva ariko tukumva atadukoze ku mutima nk'uko yadukoraga ku mutima mbere. Ni uko niko umwe wese ashobora kubyibonera cyangwa se no kubona muri rusange. Nyamara muri twe dufite kwizera kandi dufite guhamirizwa gihamya cy'uko Imana ishobora kuduha ibyo tubura. Uyu munsi ikibazo gihari si ukumenya ibyo Imana ishaka gukora, kuko muri rusange turabizi, ariko ikibazo ni ukumenya niba yabikorera muri twe, niba ari twe yakoresha, cyangwa se niba tunahugiye kubiba kubituzengurutse ku bintu bitandukanye, tukamenya niba mu by'ukuri koko tukareba niba tutari kure y'Imana. Ibyo ni ibibazo dukwiriye kwibaza. Iyo turebye isi ituzengurutse, tubona by'ukuri ko ibintu byose byacuramye.
Leur repère, leur orientation, des jugements sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Je dis rarement quelque chose ici devant, mais j'ai
entendu très brièvement la nouvelle à 19h, et le conseil
ecumenique
numvise ngo ubumwe bw'amadini banzuye, nikuva na madini arenga 300 yose yihurije hamwe, bavuga ko bose bagomba gukorera n'amasindika mu gihugu ayo bireba. Na kwifuje
magnétophone
yuko
soit à côté de moi, c'est vrai, mais il y avait une cassette dedans et ce n'était dit que
radio nchurangiraho
enregistré. Réfléchissons.
Nous y hari cassette arimo nakuvuze ifata namajwi nakuvuje kuhitanye bifata ariko reka.
Je voulais juste dire que la situation générale,
nashakaga kuvuga yuko uko ibintu biri muri rusange biri no gushyika, biri gushyikira no ku itorero ry'umwami.
Ibiri
kuba mu isi byose tubibona n'ahatuzengurutse. Turi mu isi, nta muntu wakwirengagiza burundu ngo ave nkaho atayirimo. Urebye inyuma urabona yuko ibintu byose biri gusenyuka.
Petit côté politique,
murabizi
non, cela n'a pas d'importance.
Ku ruhande unabafite akanya kihariye ka politiki, niba ari ukuri niba atari ukuri ibyo ntacyo bivuze,
ahubwo
imikorere y'isi yose ikwiriye gusenyuka kugira ngo birangire biri mu biganza by'ukwiriye kubiyobora byose, uzabiyobora byose. Ariko ku bwacu dukwiriye kwibaza iki kibazo, niba dushaka kubyigarura kibazo, mbese niki kidusunika, niki kigaragara mu buzima bwacu. Ikibazo tuguma twibaza, mbese turi umugisha cyangwa turi umuvumo? Mbese duhagaze gute, tugaragara gute imbere y'Imana? Uko twisuzuma ubwacu nabyo bishobora kuba atari byo.
Nous laisser guider par la
parole de Dieu. Kwemera kuyoborwa kuyoborwa n'ijambo ry'Imana akaba ari ryo dushingiraho. Ni kenshi twavuze kwizera, ariko se kwizera ni iki? Ndabivuze hano nari ndi cyo gukingura Mpera Branham bagumaga baririmba ngo izere gusa izere gusa basubiramo aho sinzi ngo byatwaye amasaha angana gute, gusa icyo nzi cyo imvura yari iri kugwa ari nyinshi, twese turanyagirwa ufite umutima ubabaye. Nuko ndibwira cyangwa se nabwiye umwami ndavuga nti dushobora kuririmba izere gusa izere gusa. Ariko se
nous l'avons enterré.
Ariko uyu mugabo wizeraga urufite kwizera koko, dore twamushyinguye wakumva ubwawe uburyo umuntu yumva umutima ushyenguwe rwose. Nyamara turakomeza turizera yuko amasezerano y'Imana ari ay'ukuri, ariko dukwiriye
à leur réalisation de faire en sorte que Dieu puisse nous bénir et utiliser
sohora kwayo kugira ngo Imana ibashe kuduha umugisha kandi idukoreshe urwo rujya n'uruza rukarangira
ibintu que nous les mettons sous nos pieds.
Tukaba hejuru ibintu byose ntibitube hejuru bika bigashya bugufi imbere yacu kubw'ubuntu bw'Imana. Uru rujya n'uruza rwose kuko ntitwifuza kubigira ibanga, igikoze kuri umwe muri twe kiba kidukozeho
twese, ndetse tukorwaho
n'ibyo cyangwa se duhugijwe n'ibyo dukwiye guhugira uko bikose turi abantu, ugasanga muri ibyo twagiyemo bitari bitureba, ugasanga hari ubwo tunagirira abandi nabi, ugasanga kimwe kirazana ikindi. Dukwiriye kugirirwa ubuntu imbere y'Imana kugira ngo tumenye inzira zayo hamwe natwe, kandi tukamenya ngo ni ryari Satani ari kuturangaza, ari gutuma turangarira dufitiye umumaro na gato. Icyo gituma umuntu wese akwiriye kwisuzuma ngo arebe niba ari mu kwizera. Abakorinto niko Pawulo yandikiye Abakorinto ngo buri wese niyisuzume arebe niba ari mu kwizera. Abakorinto ba kabiri 13:5 urabizi ko dukunze
a envoyé a
kwisuzuma dutyo, ntabwo twisuzuma uri kwisuzuma wowe ubwawe wipima nawe ubwawe, ahubwo wisuzuma ureba nibyo Imana ikora nabo Imana yatumye uwisuzuma yirebaho ubwe yumva ibintu byose bimeze neza abona atunganye uri byo ashaka kuvuga. Ariko igipimo nyakuri cyatwereka niba turi mu kwizera ni ukumenya niba ibintu byasezeranijwe abizera niba bisohora mu buzima bwacu, bisohozwa n'ubuzima bwacu. Iyo ari uko tuba twara turi mu mugisha w'Imana koko. Ariko twihugiyeho ubwacu tukihugiraho ibidushyikira, tukihugira ibiri gushyikira ku bandi, ibyo bituganisha he? Ni ryari Imana izadutabara? Abanyabwenge bavuga yuko ukwiriye kumva impande zombi. Ndababwira ukuri, ushaka ushaka kumva n'impande enye cyangwa ushaka kumva impande eshanu, nta muntu n'uyu n'umwe nawe Salomo yaba ari hano n'ubwenge bwe bwose nawe yakumva arengewe kimwe natwe twese muri iki gisekuru kwera yuko nta muntu numwe ugishaka kugandukira ijambo ry'Imana. Abantu bose barashaka uko abantu bose baca bugufi baganduka, ariko nta ushaka kuganduka ubwe ari abandi bakwiye gukora iki cyo kibazo. Ndababwiza ukuri, muri iyi minsi ishize nibajije kenshi ndi nira ubwanjye ndisubiramo ubwanjye, ndetse munasubira mu myaka imyaka duteje ibibazo yatubabaje umuntu akabona ibintu bitandukanye ukwanyu igice cyose. Ndavuga ni mwami, ikibazo si ibyo nakana naka bakoze, ahubwo ikibazo ni ibyo jyewe nakoze. Kuki ndi aho ndi ubu? Ntabwo ari ikibazo cy'abandi. Iyo bibaye umutima ukurega, icyo gihe ntabwo ari wowe, ntabwo ari uwundi, ahubwo ari wowe, wowe ku giti cyawe. Wenda se undi muntu ashobora kuba hari ibintu, hari ikintu runaka yatumye kiba, ariko uko byagenda kose twese turi imbere y'Imana yacu, kandi ntabwo ari undi muntu, ahubwo ni twese buri umwe ku rwe ruhande. Niwe wari ukwiriye kuba aboneye afite amahoro ku Mana. Twasomye hano Waheburayo 12:12 ngo mukomeze abafite amavi atentebutse, amaboko atentebutse n'amavi asukuma. Nyamara si twe tubikora. Hari ubwo bisaba ngo ube byombi, icyo gihe uribaza ngo wabikora gute? Icyo gihe usanga igihe cyose tuguma twiteze cyangwa twishingikirije umwami. Umubayiburayo 12:13 aravuga ngo kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose ahubwo gikire. Ngo kugira ngo mugire umwete wo
priver de la grâce de Dieu.
Ibi ni ingingo ngombwa cyane.
Unwese
akwiriye kubona ko ubuntu bw'Imana atari ubwe wenyine.
Ngo
kumenya ko biva ku mwami, kandi nta n'umuzi usharira uba mu muntu, ibyo nabyo ntabwo bikwiriye kuba. Kuko uwo aba yihuje na Satani, kuko Satani nta kindi gikoresho agira gikora cyane nko kugira abana b'Imana bafite umuzi usharira mu mutima. Hari ibintu bibiri bishinga imizi, kimwe ni ubugome cyangwa usharira, ikindi ni gomwe. Ninde ubizi? Ninde ubizi wabivuze ngo amafaranga, amafaranga ngo nayo ni umuzi w'ibi byose. Timoteo
l'argent peut-il prendre racine?
Wambere imwe icumi mbese
la racine l'amour de l'argent.
Ngo ni imizi gute? Wenda hari uwabisabye simbizi, ariko handitswe ngo niwe muzi w'ibi byose. Hari ibintu byinshi nabonye bye bimera, ariko sindabona amafaranga amera, ariko umuzi w'ibi byose ni amafaranga mamoni.
Si l'amertume s'y ajoute,
noneho yongeyeho ubugome, icyo gihe hababonetse imizi ibiri, kandi iyo mizi yombi irahagije guteza ibyago bikomeye mu isi. Kandi nk'uko Imana ikoresha abantu, ni nako n'umwanzi abigenza. Imana iratubohora, kandi ndashimira Imana kuba dushobora kubohorwa ibyo mu isi byose tutabikoze ku bushake. Rero iki gihe hari ibintu biba bikabidufashamo, bidushyikira bikabidufashamo, kandi turabinezererwa. Kuri jyewe iki ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye, iki ni ikintu mfata ko gikomeye cyane.
reçu l'enseignement complet
comme il n'a pas été donné. Kiriwe twahawe inyigisho zuzuye mu buryo bitigeze bibaho mu myaka 1600 ishize. Kubw'ubuntu bw'Imana twabonye
d'être
fondé. Ishusho ibintu byose kandi iyo bibaye gushirwa kuri Bibiliya dufite impamvu zose, impamvu nyinshi zo gushimira Imana n'umutima wose. Ariko ni mu nyumba umwanzi iyo adashoboye kutuyobya inzira y'ukuri ngo tuyobye ngo tuyobe tuve mu ijambo ry'Imana, tushavuga ijambo ry'Imana ku bijyanye n'inyigisho iki gihe ibyo Yesu Satani atabishoboye agerageza izindi nzira. Abandi ushobora kubareba ukaba hinyura ukavuga ngo hari abapfapfa bari n'abapfapfa bari mu bupfu, uriya ari muri izi ngingo, uriya ari mu zindi, tukavuga ku ngingo z'inyigisho kandi ahari ugasanga nibyo turi kuvuga ari ukuri. Ariko iyo tuvuga gutyo tuba turamutse turebye ku zindi ngingo, ku rundi ruhande ugasanga ahangaha ho ntabwo uri mukuri, hari ntabwo uri mukuri n'ahandi hose. Satani afite Imana ikomeye, akora ibyo ikomeye umwe ashobora kumukuruza ijambo akamuyobya mu ijambo, undi ugasanga ni ku bindi. Urabona tuzi kubona ibitagenda ku bandi bantu, n'abandi bantu bashobora kubona ibitagenda kuri twe. Urabona ibyo ushaka kuvuga, mbese twashobora kujya dufashanya nk'uko biri mu rukundo rw'Imana, mbese ngo mujye muhanana muhanurana, uhanura umuntu muri iki gihe asaba kubyitondera. Atari ibyo ubibabariramo, hari ikintu kitagenda, hari ikintu kitameze neza. Bibiliya ivuga ngo mugihe muhugurana uko mubona urya munsi urushaho kwegera ariko murushaho. Rero iyo twari dukwiye kubikora Abaheburayi 10:25, icyo gihe rero dukwiriye no kuvuga ushaka guhugura abandi akwiriye kwemera ko nawe hari igihe yahugurwa, agomba gusaba kugira ubwo buntu igihe cyose. Ntabwo twibwira yuko ibintu byose bidukwiriye, dutekereze ijambo Yakobo yanditse mu gice cya 5 yuko tutari dukwiriye no kwitotomberana, Yakobo 5:9, ndetse abe no kwitotomba kwatuzamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bijyanye n'ikibazo cy'undi muntu. Nyuma y'ibyo hariho ijambo bivuga ngo kuko kuza k'umwami kuri bugufi. Mumwundire masome kugira ngo ntabivuga bikuye mu mutwe, ahubwo mbisome mu byanditswe byera. Mbese niki twumvise iki mu ijambo ry'umwami ngo uhinda umushyitsi abitewe no gutekereza mu ry'Imana? Isiramu 3:6, ninde muntu uhinda umushyitsi? Ninde? Nta n'umwe, nta n'umwe, twese turicaye, njye ndahagaze. Nawe umutima uhinda umushyitsi hano ku murongo dusomye ibyanditse hano muri Yakobo 5:9, nimwitotombane bene data mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Yakobo 5:9, noneho muzi amagambo tubwirwa kwihangana. Murongo 5, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Kandi tuzi twese ibyo icyo bivuga. Mbese ibyo ni iki? Meze bite kuri twese? Dukwiriye kongera kwisubiraho tukemera ijambo ry'Imana rikaducengera. Dukwiriye kugaruka kugira ubusabane n'Imana, kandi tugasaba Imana ngo iduhe gutija muri ryayo no kuba umuntu wese kwa mugenzi we tukahugurana urese nakore ibyo ashaka ahubwo urese ngo ashake abone umwanya we hamwe n'umwami kugira ngo ahabwe ibyo akwiriye imbere yacu twese hamwe n'umwami imbere yacu twese hano mu Rwanda rwa Petero hariho andi magambo ajyanye n'uko umwami atura mu bafite umutima umenetse umutima uca bugufi. Nasoma hari urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu murongo wa mbere.
Je vous rappelle l'ordre, moi ancien comme vous et témoin des souffrances du Christ et aussi participant de la
aya magambo yahuguza abakuru bitorero bo muri mwe kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo kandi mfata nije namwe ubwiza buzahishurirwa. Muragire umukumbi w'Imana uwo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa ugakomeza gukomeza hanyuma hano ku murongo wa gatanu namwe abasore mugandukire abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi bahera ubuntu. Nuko gatandatu nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye cyangwa mu gihe cyayo. Ku murongo wa karindwi muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mbega amagambo y'Imana akomeye.
La manifestation de Jésus-Christ est imminente.
Kugaruka k'umwami kuri bugufi cyane dukwiriye kuragira umukumbi w'Imana. Ninde ukiri muri abo uyu munsi? Ni koko hari abahari mbi hagati yacu wenda se n'abantu bose sinshaka kugiraho mbabaza
transmise
ariko hariho abantu bishimira kwirira muri Imana rikibwirizwa. Hariho abantu birekurira mu biganza by'umwami. Nihanganire birambabaza mu nda ariko muzi ko ari igihe bavuga ngo abakuru bakwiriye kugenda, uriya ikwiriye kugenda, n'uriya ikwiriye kugenda. Ibyo ntabwo ari ibyo, ibyo ntabwo ari cyo gisubizo. Ahubwo Satani n'ukwiriye kugenda. Ibitekerezo byawe nk'ibyo, ibitekerezo byanjye nk'ibyo, imirimo yawe n'imirimo yanjye, nta mwene data n'umukwiriye kugenda, nta mushiki wacu ukwiriye kugenda. Bene data bose na bashiki bacu bose bafite umwanya mu bwami bw'Imana. Ukwiriye kugenda ni Satani wenyine, nta wundi, ntawe. Kandi murabizi ubwo umwami
alors nous serons sauvés.
Azatunyeganyeza nkuko bigenjeje Petero twese tuzakizwa tuzatabarwa. Je Petero
suggestion possible dans cette situation.
Ha yagiriye umwami igitekerezo cyiza gishoboka muri ibyo biri kuba uko yibwiraga. Umwami se mubwira ati Satani inyuma yanjye.
Un autre sentiment, n'est-ce pas?
We Petero yagize yarafite undi mutima tugira abajyanama benshi batuzengurutse ariko si iyo bavuga abarindi uri kuvuga. Iyo ijambo uri kuvuga ntabwo ari wowe uri kuvuga, ntabwo ari uri kuvuga, ntabwo ari impaka twateguriye mu rugo. Oya, icyo gihe dukwiriye kureka ijambo ry'Imana rigashyirwa mu bikorwa, ugahinda umushyitsi, ukaganduka uciye bugufi uti mwami ndagushimiye kuba waranyoboye neza no kuba waranyigishije neza. Umene gushyira ijambo ryawe mu bikorwa. Bese ibyo tuvuga bimaze iki? Ibyo abantu bavuga bimaze iki? Ibyo ntawe bigira icyo bimarira. Ariko iyo ari ijambo ry'Imana, icyo gihe ntabwo ari bene data bari kuvuga, ahubwo ari Imana iri kuvugira mu ijambo. Kandi ijambo ry'Imana turarisoma gusa. Ubundi rirahari, ntabwo turyandika uyu munsi, ahubwo turarifite hano. Aho niho ntekereza ko ibibazo byose bishingira. Urukiramende twarushyize hejuru cyane ku bijyanye n'ibyo twiteze ku bandi. Tukaba tuzi ngo bose ntabwo babikora neza. Ibyo ndikwivuga ubu ngubu, tuba dukwiye kwikomanga mu gatuza ukavuga uti, mwami mbese njyewe ni iki ntakoze neza? Ni iki cyatuma ntahagarara imbere yawe nemewe? Mwami umfashe, niteguriye guca bugufi munsi y'ikiganza cyawe gikomeye.
Ici l'accomplissement
de Anyuma hano dufite gusohora kw'ibyanditswe. Ariko ngo mwese mu byo muhuriramo byose mwambare umwenda wo gukorerana ari wo guca bugufi. Igihe umwami yakuragamo imyenda ye akikenyeza umwitero we, yambaye umwambaro w'umukozi w'umugaragu akorera abandi. Dukwiriye gukorerana nk'uko byanditswe hano, duca bugufi mu buryo bwose. Efeso 4:2, ku murongo wa gatanu hakavuga ngo kuko Imana irwanya abibone, ikita ku bafite umutima uboneye. Abatesalonika ba mbere 5:12, dore hano haranditse
qui travaille parmi vous, qui se donne de la peine, qui se tienne devant, qui vous dirige et vous exhorte. Ayez au verset 13 pour eux une affection et une estime particulière.
Ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite kubakorera muri mwe bategekera mu mwami wacu babahana. Ku murongo 13 bahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo, mugirirane amahoro kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Murebe dukwiriye kumenya abakora imirimo tukabitaho, turamutse tudakunda umurimo
ukorwa
na runaka, nabyo ntacyo bitwaye, kuko si ikibazo cy'umuntu runaka ngo uri gukora iki, ahubwo icy'ingenzi ni uko kuba gahunda y'Imana tukayubaha. Nibwo buryo bwonyine twabona amahoro hagati muri twe, nibwo buryo bwonyine amateraniro yacu yahabwa umugisha, ni nabwo umurimo w'ubwami bw'Imana wabasha gukorwa, ni nabwo abantu bose bahabwa umugisha n'ibiri kuba. Ibyo byose turashaka kwiha agaciro ku bw'uyu mugoroba, tumenye ubukene bwacu. Imana yarasezeranyije ngo ijuru iyo ntebe yangisika ntebe y'ibirenge byanjye muzanyukira inzu. Hanyuma turasoma ngo Mose yari yarakiranukaga mu nzu y'Imana yose, ngo na Kristo yashyizweho nk'umutambyi mukuru mu nzu ye, kandi inzu ye ni twebwe. Niko byanditse mu Baheburayo 3:6. Mwese uwo murongo wa Bibiliya murawuzi. Arashaka gutura mu nzu ye, kandi natura
nous avons également constaté que le Seigneur
wamwumva wamubona,
le maître.
Twabonye umwami yinjira ariko arashaka noneho kuba umwami ashaka kuba ko ari we ufata umwanzuro arufite ijambo rya nyuma. Bese twese bimeze bite kubijyanye n'ibyo. Ndatekereza yuko Imana hari ikintu ishaka gukora muri twe. Kwa rigishijwe
l'organisme
noneho
de Jésus-Christ
umubiri muzima
afin que Dieu lui-même
wa Yesu Kristo ukwiriye guteranira hamwe kugira ngo cyaguhurizwa hamwe kugira ngo
ce qu'il a dit
Imana ibone kwisohoza ibyo yasezeranije ibyo yavuze bikwiriye gusohora kandi bizasohora rwose ariko ibyo birasaba yuko
tous les conflits, toutes les prises de parti.
Il est amusé n'est pas juste. Je crois que mes courants
nous revenons à la raison.
Urugendo ruza rwose byose bikarangira tukagarura ubwenge rwose biragoye kubyumva ariko abana b'Imana nibo
il y a peu d'incroyants
bigora kwibona bari hano muri isi
Dieu na faire de nous des gens intelligents
na na mwizera wabona abizera baba nyabwenge buke na Imana shaka
que Dieu réellement les conduise les
doit ubwenge iyo bisanze mu kintu badashoboye gusobanukirwa bateriza ko umwami abayobora bese umwami yabarigeza dusiga n'umunsi numwe umwami yari he duterana nuko niba turi nyura muri ibi mu bihe bigoye
qu'il en soit autrement
rwose na gahisemo ko bibukundi
mais si c'est la volonté
nakufije ko birukundi ariko niba ari ubushake bw'Imana niba ariyo nzira y'Imana niba ariyo nzira dukwiriye kunyuramo mu bigeragezo by'uburyo bwose ari uko dukwiriye kuyinyuramo kandi twumvise yuko tutagomba kwitotomba ntidukwiriye kwitotomba no kuganya ahubwo dushimira Imana Imana ibiriza bikora neza Imana ntabwo itura mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu ahubwo Imana itura mu bwoko bwayo muri ubwoko bw'Imana nzima Abakorinto ba mbere 3:16 ariko hariho byinshi byo gukorwa muri iyo nzu hari ibintu byinshi bikwiriye gusohorwa
et il se peut que le Seigneur ait
kandi
à mettre en ordre
bien shoka ko hari ibintu umwami akwiriye ashaka utunganye icyazana akabikora vuba wese muri twe uzwi n'utazwi ariko wese afite ibyifuzo afite ibibazo bitarasubizwa twese tubijyanire umwami nta numwe muri twe wabasha gufasha mugenzi we cyo dushoboye ni ugusengeranira uretse agasengera mugenzi we icyo cyo cyonyine twabasha ariko inama iruta izindi niyo dutanga tukayitanga ushingiye kuko ubona ibintu ariko ntabwo uri mu mwanya w'uwo muntu wundi ariko dushyigikiranye dushatse amahoro tukayashakisha tukayakurikirana buri muntu wese akavugira mugenzi we imbere y'Imana nta gucirana imanza ibyo ndabivuga ku bwende ushobora kumva ibintu bibiri bitandukanye bivuga ku kintu kimwe cyangwa ukumva ibintu bine bitandukanye bivuga ku kintu kimwe ntumenye icyo kuri n'iki ariko nyamara Imana irashaka ko tuyiringira tukarwanya ibigeragezo niyo mpamvu dukeneye gukomezwa guhumurizwa na bene data guhumurizwa na bashiki bacu kandi niba hariho kutumvikana ndabinginze ntihakagire aho mubogamira ntibishoboka
ntibishoboka
uruhande tubogamiramo gusa n'ururimi Imana n'ijambo ryayo ariko buri mwene data w'ishiki wacu wese dukwiriye kumusabira umugisha mu izina ry'umwami kandi ijambo ry'Imana dukwiriye kurishyira ku gitereko cy'itabaza kandi ibyo ndabivuga mu buryo bwumvikana nta kwishya ku ruhande icyo Imana itakoze igikoresha ijambo ryayo wowe nanjye ntabwo twabasha kugikora ntitwabasha kugikora bwa mbere kubaha Imana gukwiriye kubanza kugaruka sinzi ngo ibyo biraba bite ariko mwene Abrahamu yabivuze igihe kimwe aravuga ati hari igihe kizaza nkuko byabaye mu gihe cya Ananiya na Safira ubwo ubutabazi bw'Imana buzagaragazwa n'ikintu kizaba kiruta ubwoba bwose wagira sinifuza ko iki gihe kigera umuntu wese watekereza ngo ni uwundi ariko byashobora ko bikugerera byakuba igihe cyose wumva ari uwundi nakwifuza ko umuntu abwiriza icyo kintu imbaraga zose akamenya icyo gihe nikigera cyane na Safira iyo umuntu ari kuvuga ngo icyo gihe ngo nitegereje cyane numvise ngize ubwoba uvuga ni mana ubundi guseka ariko icyo gihe navuze ni mana ugire impuhwe n'imbabazi ushobora kwifuza ibintu byagera byaba ukayoberwa icyo wakora ibyiza ni ukugwa mu maboko y'umwami rwose tujye tubabarira kugira ngo tuzababarirwe ntimukagire inzika ahubwo tubashe kugaragara imbere y'Imana tubohotse niba hari ikintu runaka cyo kugawa ahantu runaka niba hari icyo urega ibyo nabyo twasubije ijambo icyo wagira ushinja ni umutware w'iyisi kandi imaze gucirwaho iteka kandi si wowe si jyewe si mwene so ahubwo ni umwanzi niwe ujya rimwe na rimwe akoresha umuntu umwe ubundi agakoresha undi ukisanga umunsi umwe ufite ikibazo na mwene data na mwishiki wacu kandi nyamara satani niwe wateje ikibazo abantu ugasanga ubwabo batashobora kwifasha ubwabo tumenye gutandukanya abana b'Imana b'igiciro tubatandukanye n'ibyo Satani ateza hanyuma nuko nemeze kuyivuga rwose ntitukagire uruhande tubogamiramo tujyamo icyo ari cyo cyose ibintu byose Imana niyo yabikora kandi n'ijambo ryayo niyo yonyine ica urubanza ndetse izaca n'urubanza izaca urubanza nabe wenda se nk'uko yanditse muri Luka 18:17 sinzi neza niba ari aho ariko ibyo bizaba ari ukuri rwose Imana iduha umugisha rwose mpagaritse umutima sinzi niba ubibona mpagaritse umutima ku bw'umurimo w'umwami ku bw'itorero ry'umwami bwo gusohora kw'ibintu byose bitari byasohora bikwiriye gusohora mbere y'izamurwa ngo umurimo w'Imana urangire iki nicyo cyifuzo cyanjye naryo isengesho ryanjye ko nabona umwanya mu bwami bw'Imana nabona umwanya mu itorero ry'umwami kandi hejuru y'ibyo byose Imana twese itugirire ubuntu bwo kuba mu mwanya wacu ndetse tubashe no gushyigikirana buri umwe wese agashyigikira mugenzi we mu rukundo rw'Imana kandi iki nicyo cyifuzo cyanjye niryo sengesho ryanjye kandi ibintu niba hari aho bitagenda uko byagenda kose dukwiriye no kubaha dukwiriye kubyubaha hariho ibintu biturenga tudashobora guhindura ariko se Imana itabihinduye twakora iki dukwiriye kubyemera uko biri tugakomeza inzira yacu hamwe n'Imana twuzuye kwizera no kuyiringira yuko Imana izakora ibikwiriye ngo ibintu bihindutse ariko twese dushoboze kubaha ijambo ryayo ni koko ndetse tubashe no guhinda umushyitsi mu gihe turi kuribwirwa bitari abandi gusa ahubwo buri umwe wese mu rwe ruhande umwami ukiranuka
accordé tant de grâce
watugiriye ubuntu bungana butyo duhe umugisha kandi abane natwe twese ubwoko bwe bwose muramya musenga kandi umwami adusunikire mu masengesho, atujyane mu masengesho, adusunikire mu masengesho koko, kugira ngo tubashe kwambaza izina rye mutima wacu wose, kandi adusubize, aduhe umugisha. Amen.
Père Céleste,
Data wo mu ijuru, ndagushimiye biturutse imbere mu mutima ko bw'amahirwe dufite yo kubasha guteranira hano twumva ijambo ryawe. Mana ikiranuka, turacyafite kubaha no kumvira bihagije ku buryo tutasiba amateraniro nk'uko wabivuze. Ibyo nabyo ni ijambo ry'Imana. Abantu barabiseka bivugana igitekerezo cyangwa kubaha Imana. O Mana yanjye, kugaburira ijambo ryose riri muri Bibiliya, urampe kubaha, kubaha kwera, urangirire ubuntu bwo ku bigandukira, ungirire ubuntu ngo bibashe gusohozwa n'ubuzima bwanjye. Mwami wanjye, kwizera kudafite imirimo ubwako kuba gupfuye, mwami ukiranuka, twese utugirire ubuntu, byaba ari mu murimo wacu wo kugabura, haba mu zuga bw'isi byose, utugirire ubuntu buri muntu wese ace bugufi biba byose, agandukire ijambo rimureba n'ibyaba biri kuba byose. Mwami ukiranuka, ntabwo tugutukisha amagambo ariko twifashe nk'aho utavuze. O Mana yanjye, izina ryawe riratukwa iyo twifashe nk'aho ntacyo wavuze kuri iryo jambo. Mwami utugirire ubuntu, tugirirwe ubuntu, tujye tubona mu maso hawe mu bintu byose, tujye tubona mu maso hawe hera mu bintu byose, kandi ngwino hagati yacu utazanye urubanza, guca urubanza bikomeye nami no hagati y'urubanza, wibuke ubuntu bwawe hagati y'ubwoko bwawe, ko biranditswe ngo urubanza rutangirira mu nzu y'Imana. Mwami mukundwa, twese utwemere ndetse no ushimwe no kubwikende no kubw'ijambo ryawe no kubw'umurimo wawe. Mwami ufate ubuzima bwacu bwose, ufate abafite ibyifuzo bose, byaba byaraturutse ku makosa yabo cyangwa bitaraturutse ku makosa yabo. Mana yanjye, wikoreye ibyaha byose, nuko dufate kugira ngo hatagira ibintu biturengera, biturenga bitukagwa mu mutego. Mwami ahubwo utugirire ubuntu tubashe kubinesha, utugire ubuntu bibe munsi y'ibirenge byacu. Mwami tugushimiye Gorogota, tugushimiye ijambo ryawe, ukomeze ukore kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, ndetse uduhe n'umugisha nabo turi kumwe bose, ndetse no mu cyumweru gitaha mu Bufaransa uzatange umugisha ahantu hose, utange umugisha, izina ryawe ryubahwe, shyirwe hejuru. Haleluya, amen.